Yeah.
My number one DJ, Kushmatic. It's pure mathematics.
Yeah. Hey, yo, me check it. 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 Nico fresh all day. Hey, yo, me check it. Hey, yo, me check it. Yeah. Hey, yo, me check it. Ayo ni cheki, niko fresh all day. Ayo ni cheki, tani nikipita wana baki down lowkey. Trixie, pisi funny funny kali hiyo imeji koki. Put your mouth, be careful, kila nikifanya nice too. Got the swag, so fly, napanda piki mina kwenda juu. Nigga they hate the same time they wanna be like me. Put yourself together, ndanya mziki huhamni kuti. What the next nigga, I'm the next big thing. I'm the best hot chick, nigga set. Na pizza kama fuso, na geuzo mfumo. Sio ni competition, na baki kukata viuno. Who the pop here, I'm the top, yeah. Take a slap, heavy bars, let me slack, nigga. Hasta la vista, baby, nipo natoa cash. Si wako pesh, demu funny crazy crazy. Nipo pande hiza mbezi. Wambea mniwezi, tanambia nini mnyawezi. Kila pande niko freshi, freshi, freshi. Ayo ni cheki. Ayo ni cheki. Ayo ni cheki. Niko fresh all day. Ayo ni cheki. Ayo ni cheki. Ayo ni cheki. Ayo ni cheki. Niko fresh all day. How sexy she kiki. Wanauliza how I do this. Hell yeah without kiki. Tensionally so freaky. Yeah yeah. Oh no, test that. Bad girl, tricksy. Don't think you can kill me. Sitaki kuwa main chick, huh? Taka kuwa set chick. Nigga still suamini. Ayo ni cheki. Ayo ni cheki. Ayo ni cheki. Ayo ni cheki. Niko fresh all day. Ayo ni cheki. Ayo ni cheki. Ayo ni cheki. Ayo ni cheki. Niko fresh all day.
It touches on me.